musicblog.co.
Ames Touch.
Pamene napita na mumoyo wanga, napunzila na unava mbili mbili. Kumachimozi
naziwaza bwino za Yesu.
Kumachimozi
naziwaza bwino za Yesu.
Hey, kulibe na siku amani siyeneneka. Masiku yose amankala ayenda na ine. Kuma Yesu,
your love is so amazing.
Kuma Yesu,
you are my love.
Nienda na ye, kulipe wina nifuna. Nienda na ye, zina yake ni Yesu. Nienda na ye, kulipe wina nifuna. Nienda na ye, zina yake ni Yesu. Zina yake ni Yesu.
Oh mama dabwa chalo changa is full of love and laughter. Nika soba njila oh ima unega moze mama saita. I have an affair, ni love affair. It's not the player, nika mea. It's still my mea, ni love affair.
Love affair.
Ni maenda nae, zini kana ni maenda nae. She had breaker, sini gana ni maenda nae.
Nienda nae, kulipe wina nifuna. Nienda nae, zina yake ni Yesu. Nienda nae, kulipe wina nifuna. Nienda nae, zina yake ni Yesu. Nienda nae, kulipe wina nifuna. Nienda nae, zina yake ni Yesu. Nienda nae, kulipe wina nifuna. Nienda nae, zina yake ni Yesu.
Vanga bweleba mapenzi kuwa konka ine mwandi nati no no no,
no, no, no.
Vanga bweleba mabima kuwa konka ine mwandi nati no no no,
yeah.